simu sipoke uniulize nani. Nafanya kublock ile namba ata usiulize nani. Wanki posti status una like una view yani. Wanavyo viposti ata vienda ni na yetu stwesheni. Sawa na feature yangu waibu, nimekuchiti ndiyo sababu. Ama nifunzo neni adhibu, wayu utaki nipa majibu. Baby si unajua kwamba kuna bahati mbaya, we ni binadamu sikatai. Nisame mwaya licho kufanyia, ata kwa wanyama kifai. Niliahidi kwamba tutafunga ndoa, harusi yetu itafanywa Dubai. Ukinisame mama yote tafanya, sirudi tena na pawalai. Oh baby, mina matatizo ya ubongo na sahau kidogo. Basi baby, penzi bila ugomvi ni uongo, tutadum kidogo. Sasa baby, fanya unisame mama njonjo, usiliache pengo. Basi baby, naomba pokea simu yangu, minataka tuonge.
Minataka tuonge, 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 minataka tuonge.
Fika steji hadi mina wewe tunafanana. Nakupenda kiukweli usione kama nakubana. Kati ya wote yani wewe ndo umechaguliwa na mama. Waone wale wanaona kisa nakupenda, wameanza kunipenda hao waone. Mara maneno ya kuponda utanipiga chenga hao waone. Kuadhirishia nakupenda watazame kalenda waone na vyopotea.
Walijua utaniacha solemba siku ndo zinakwenda waone.
Mina matatizo ya ubongo na sahau kidogo. Basi baby, penzi bila ugomvi ni uongo, tutadum kidogo. Sasa baby, fanya unisame mama njonjo, usiliache pengo. Basi baby, naomba pokea simu yangu, minataka tuonge.
Minataka tuonge, 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 minataka tuonge.
Mina matatizo ya ubongo na sahau kidogo. Basi baby, penzi bila ugomvi ni uongo, tutadum kidogo. Sasa baby,